mbifurije ubuzima buzira umuze. Murakarama.
Naramutse neza, dususuruke. Kamasa Jonas yanyandikiye kuri WhatsApp y'Ijwi rya Amerika numero guteranyeho rimwe 202 441 9931. Ati ndasuhuza Thomas Kamirindi na Oriane Itangishaka, umuryango wacu, ababyeyi, abavandimwe bari Kenya, Olivier, Murangwa na Veko, abari Burundi, Ndayisabye, Sebineza, Siloni, Muhire, Reverend Pasteur Binagana n'umuryango we bari Minembwe, Reverend Pasteur Kajabika n'umuryango we bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango wa Mudahemuka. Kamasa Jonas ati mukomerere mu mwami Yesu. Arasusurutsa kandi abanyagihuha bose muri rusange. Adutuye indirimbo yitwa Je mfite umukiza ya Tuyizere Papi Claver. Kamasa we ndagushimiye cyane.
Yes,
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke ni buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Email radio yacu @gmail.com. Facebook VOA radio yacu. Ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara maze ususurutse abawe.
Ndishimbo shashamba testan ndi mu karere ka Ruhango abanifuza gutashya umuhambere n'umugore wanjye twa niyo nkuru ya Zafina na mama wanjye twa nitire ka Vestine na pare uriwe papa batise muri we bita Bahati Nyasi n'abari mutwiganye muri ese igiro harimo Noheri harimo Mutoni wa Sederisina harimo n'abarimo banyigishije harimo uwo bita Sabagasani n'uwo bita Eliezeri abansuhuza n'abo twiganye mu rwabuye mu kubaka muri 2010 abansuhuza n'umubosi wanjye twakoranye i Kigali mu bijyanye na Dry Knight kwa Rufosi abansuhuza n'umurundi yitwa Emire uri mu mihigo abansuhuza n'uwo bita Sekambawe Vesa n'abahereye i Kigali abansuhuza uwo bita Mico Myiza n'abari i Gikondo abansuhuza Muhire w'ikigembe abansuhuza mama wacu yitwa Nyiramahanga ari Gitarama abansuhuza uri mama wacu ari muri Nyakare yitwa Saverena abansuhuza uri mama wacu nawe yitwa Nose Yatanaranu Rutabo abansuhuza n'uwo bita Muhire n'abaherereye ikigembe abansuhuza n'uwo bita Ngendahayo Jean Baptiste abansuhuza na muramu wanjye ari mu Buganda yitwa Nosenti abansuhuza na ba data bukwe baherereye ikigembe muri Gisagara abansuhuza n'abo twakoranye Gifundi i Bujumbura abansuhuje n'abo twaririmbanye muri korari kera za muri ngabo za Kristu muri santerali bubona n'uwo nkaba mukansa indirimbo iyariyo yose ya Rugamba Sipiriyana iranshimisha.
Jean Baptiste urakoze cyane.
Esa murakoze
yewe ndumusaza nyaminaga tujyane muri kabare ndazambiri kuri nizo sinzizira nibanga mbavume uyada wikabya tumenya gusa zitanduranyije cyane
wenda umukecuru rukukure na byiru y'abahungu ndashinye nibameza kazana wache bugufi banyumvire uwanza jamahu
uyada wikabja kimenya gusa zitanduranyije cyane ndengeje imyaka ya pasiyo akazi nawe karangirije nzarinda ndenguka nyigakora abatoya basiza n'abaceceke nibabe bahetse uyada wikabya kimenya gusa zitanduranyije cyane
yavutse abapadiri bacyaduka burya nsanga yashinze mama nyiki abatungwa na yemwe ngo nakecwe kandi nyivugira nyihagaze amubu ninjiji
uyada kimenya gusa zitanduranyije cyane mu banyamupira jye nari bena ndatsinda ibitego rikavuga none maratoranya ngasigara nguye imyaka 40 yakabije mfanye ibitego uyada wikabya kimenya gusa zitanduranyije cyane
mfite umukobwa nibyariye naramushyingiye ubarubatse nta nubwo ajya yibuka ko ndi
ukajya ubikabya Imenya gusa rutanduranyije cyane
Nashatse umugore narutaga Nonaracece kandi nyize Nzashaka umutoya mumuharike Tugenda umukecuru amenye urugo Numva iryo raha
Oya da wikabya Jumenya gusa zutanduranyije cyane
Jewe mfite iperu rya buzukuru Abuzukuru zawo na wawe Bose barabeshya ngo banyambike Bakame ibikwembe n'imishanana Aho kumpije ipfo
Oya da wikabya
Dususuruke ni hano ku ijwi ry'Amerika. Bonfils dufatanye David yanyoherereje ubu butumwa bwe kuri WhatsApp y'ijwi ry'Amerika numero guteranyaho rimwe 202 841 99 31.
Ijwi ry'Amerika muraho amazina yanjye ni Bonfils dufatanye uzwi nka David Ngorore uzi ku izina rya David Ngorore. Nifuza ko ubona ubutumwa bwanjye bugenda muri dususuruke. Abantu ba mbere mperaho ndasuza Thomas Kamirindi ukora kino kiganiro. Abandi nkurikizaho ni Pepe wanunguruka kuri Mbuye, harimo uwitwa Kiza, harimo uwitwa Mondo Corode, harimo uwitwa Haberi, harimo n'umuhungu wogosha n'umukamara witwa Eric, harimo ndasuza na mama wanjye uri ari Agatsibo mu kagari kandatemwe. Ndasuhuza na papa uri hariya I Kigali, ndasuhuza na mukuru wanjye witwa Kayiranga utuye hariya kuri Shyira, ndasuhuza n'abandi bantu benshi banzi kuri Facebook inshuti zanjye, harimo ba Batrisebre, harimo ba Jaronge, harimo ba Anastasi, harimo ba Nibizi Paul hariya Kirehe. Abo bose ndabasuhuza, ndabifuriza kumererwa neza mu izinange z'umwaka tukirimo. Ndabatura indirimbo ya Ambassadors yitwa Nahuye na Minsiya. Murakoze mukomeze namwe kumirwa neza.
David ndagushimiye cyane kandi nkwifurije weekend nziza.
Ah, ah, ni mwari muzi narahimutse ubundi mushya.
kamusha aha ni mwari munzi narahimutse ubundi musha nibone kandirinde nahuye na mesiya kandi guhura n'uwo mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha aha ni mwari munzi narahimutse ubundi musha.
Ijwi rya Amerika turasusuruka Facebook VOA Radio yacu, email radio yacu @gmail.com.
Nkazanwe n'Imana Samson aba ni ngaha i Bujumbura ngaha ku Musaga aba ntanguye gutasha Thomas Kamirindi Kansaka akora ngaho kuyagero ku Radio ijwi rya Amerika aba ntaza n'umukobwa turi kumwe ngaha w'umugenzi wanjye witwa Francine Davido n'uyu kandi yari ngaha yitwa Koko Miss Koko Miss Kayanza bise n'uyundi yitwa Pastor Pepe ngaho mu Rwanda yatahije namwese makuru ngaho kuri radio ijya Amerika yatahije mama ari ngaho ku masanganzira kamine kiremba mu ntara ya Ngozi yatahije namwe batitwa Elias Batanayo yatahije ndi kwaterari ari ngaho nyine ku masanganzira ndatahije n'uyundi yitwa Desire ari ngaho ku masanganzira ndatahije n'uyundi yitwa Cyprien ari ngaho ku masanganzira mu kitoka bose niho biyera ndatahije n'uyundi yitwa Barahinduka Resipino ari ngaho nyine mu kitoka ndatahije Polikarito nawe nyine mutoyi wacu ndirimbo ndabiturize urakingiwe kuhinjiye kwanza protazi ndibagi haba mu gacumba ubutumwa bwanjye bwaro uzo gushyire gushyikira karisa bagenzi banjye bazakuru.
Yego yego Samso ndagushimiye.
Nande nakugushimiye Thomas ariko turanyiruka kandi telefone tuyaga.
Yego nzajya mbikora Samso. Turakingiwe n'indirimbo ya Nkurikiye Protazi.
Imihigo myinshi akira cheke idamasiko umuju w'Imana uramubikira umuntu umwe yafashe urugendo afise imihigo myinshi akira cheke idamasiko umuju w'Imana uramubikira yemwe yemwe abo bantu yahiga bari damasiko ariko kandi bari bakingiwe abo bantu yahiga bari damasiko nukoraho atwa bamenye imana niko satana duhiga ariko kuko dukingiwe ni imana y'ubushobozi atwa bamenye imana niko satana duhiga ariko kuko dukingiwe ni imana y'ubushobozi ikiraba imigambi y'umazi ikayifatira mu nzira yemwe yemwe cyo ndakingiwe naura kingiwe
Kingiwe
abakorera imana
Kingiwe
ura Kingiwe
ura Kingiwe
aho kandi hari umuntu yitwa Daniyeli niko ijambo ry'Imana rivuga yakunda gusenga Imana cyane abandi nabo bibaterisha umunsi umwe hafashe ingingo yuko mutamugoboka intambwe ariko no mugoboka intambwe Imana yacu yaramukiriye umunsi umwe hafashe ingingo yuko mutamugoboka intambwe ariko no mugoboka intambwe Imana yacu yaramukiriye yemwe Kuri kwa kobo Asangata niyeri arachari mutima Ateke kako bamukura muru kwa kobo Ateke kako abari bamureze Aribo batere kwa muru kwa kobo Ateke kako abari bamureze Aribo batere kwa muru kwa kobo Minamwe Awewe abasiba uwe Niba kwimbiri chobo Wibuke yuko ukingiwe Nima na yubu shoboti Na wewe abasibawe Niba kwimbiri chobo Wibuke yuko ukingiwe Nima na yubu shoboti Icho chobo Wa kwimbiye ubabo Nibo bazo kingwa mwoye Mwe kuko Chewenda kingiwe Na ura kingiwe Tura kingiwe
Akuwa uwarao Na hosa tana
Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke nshuti ya dususuruke zose uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com jayo mazurebe ahanditse ibiganiro kandaho umanuke urabona ahanditse umuziki naho ngaho mwese rero banywanyi ndabashimiye cyane mbifurije amahoro nka Ben Rutabana Mugire weekend nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
bavuga mahoro bahishe mihoro inyuma utibite ngo nuburo nijoro bagakora mahano abona bahusa bahururanye karamo n'ibitabo abona basinya bagaseka bagahoberana Tegereza gutaha Wara tumaru kambikana Mazaba na wakahagwa Habake wakarira Nyamara wana waratawaz Wara sabibitoti Habake waratakam Wara sawa mahoro wati
Ama